ilaahayow walaalkay gidintay wallahi qalbigayga ayaan u daayaa waa jacayl yahay walaalkay guway 35 sano aan wada joognay imaam i yahay ilaahay qabrigiisa waasayo ilaahay qabrigiisa waasayo annakan gadaash ilaahay nama fisneeyo wixii ka tagay wadad ah ilaahay sabar siiyo annakan sabarka allah nasiyo
marka ilaahay aan u bareyna walaalka anaga shiiq anaga daaciga anaga dhintay ilaahay illallahu ay janna allah u bishaareeyo ilaahu janna u bishaareeyo ilaahu janna u bishaareeyo waa jacaleene macnaha nin daaci oo aad raxmad badan oo aan aad u jacalnaasa ilaahu janna u bishaareeyo ilaahu janna u bishaareeyo